mukusoka tewali butunga newe mipinga kukuba mukwano wangamba okoma okusande zene ngoma neninda kusande nongamba ulabika kumande labana linda tewalabika bambi nosaba kulindire yo mwezi laba kwe kuku nokugenda na mumwaka wansaba kulindire yo mwezi laba kwe kuku nokugenda na mumwaka miko ye mulira mukwano kubango njagala petupe mukusanyo ebyetia emiko ye wimba kwezi bakomite kulekere ya balala mulira mukwano kubango njagala petupe mukusanyo ebyetia emiko ye wimba kwezi bakomite
Billy, you got